another Busy Records classic.
Yes! Nitani Chonisi, Captain Olosizo.
Remember where you got it from. Zambian Music Publish, WCO.
Allow me kuzita na futi zina. Tine choni si kulipena wina. Rap kema koma self breadwinner. Pakweni biti pamba leti pangetina. Ninaamba kupaya nika nikabudo. Sungani kwide nilimonga waka tondo. Biba viniza ngani dance waku Congo. Shapu shapu ngamu soja kumkondo. Nilipe formula nilimonga Coca Cola. Sano tani otherwise sims a fola. Foku yanga change ya imawa cola. Nyula pachupi Jay Mava Chiola. My future bright monga he using a coquette. Sunga pite lodi pita ndine togeti. Benzo nipo ntele ya ni matageti. Ni makoko roji tiwa sansa targeti. I'm the maddest, nilina proof. Ngati suvo mela mvela voko mputh. Pali mulilo bebe batenga po chusi. Na wapasa mpepo wavali keni juicy. Ni wangono mayoba lina nzelu. Ni wangono mayoba lina nzalu. Wama sawa ila che monga ni sulu. Na pwela kupiso koneza monga ni silu. Ha! Briski na funa. Sifune na futi. Kapteni pa duty. Chifukushi monga up kama recruit. Na wapabilinga chanda na ke. Ukunchila mupambate. Abante mwamunte angate. Number one uparubilo. Munga ni matete. Maheta tiba siye madiseche. Nili na chitungunga mufuna muniseche. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende.
Hey busy, madness.
Remember where you got it from. Zambian Music Publish, the CO.